Kama pamba Misi mrefu kama twiga hey. Sina mabawa kama njiwa Lakini mini jasiri kama simba hey. Sina elimu kiprofesa Na misimu nina ngoja Wakati wangu umefika Kwa vile mi ni jasiri kama simba
was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Nelson Mandela.